nyambe moyo bana mwanzo kwa dola
Mio brigadia
Wani manyato manyalo for shit Adam ni kisata oti tumbike Kabo kabo Ramwane Sata oti
Usitele zibi mboto bebili La kwa munanga wena waisubili
Koyo koyo Useli wameleka
Usitele zibi mboto bebili La kwa munanga wena waisubili
Koyo koyo Useli wameleka
Lwa itumela kwa munzi waboluna
Imamo hika tulama Mwazwa moyombana
Lwa itumela kwa munzi waboluna
Imamo hika tulama Mwazwa moyombana
Mea waluna
Waveleka
Moyombana waluna
Waveleka
Alu hatela mwami kukwa ya luna
Mungu kenile kale
First station disika likela kale Sila itisichukile kale
Westside Music Blog.net